wavunyo na yetu nywele Gera bali nechi genderirwa Eyo jetula gaye wafeka Echi binja mwetu imiride Chirunji nyo atenga chechitufu Katonda cheyero boza okuwa abana be
Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gala fungise entega Awa wala wale zanje okoye mukama wali atezo mukono gwe Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gala fungise entega Awa wala wale zanje okoye mukama wali atezo mukono gwe
Okwogeza obusungu obukambwe Byebifumbeke demulu n'olugendo Naye ketusimatuka byonna Mu maso wa mirembe
Wadenga lulimu amagwa manji Banji gabafungise entega Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe Wadenga lulimu amagwa manji Banji kabafungise entega Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe Kusubira kwetu sigaza kumukoka Nti Yesu ye katonda Lulilwe ya biwangula byonna Twanyunulibwa kumwoyomu Ketumubela kowali Ulofyo wade setani arana Anjebula ya kasera katono tuone byonna Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gabafungise entega Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe Wadenga lulimu ama kwa manji Banji gabafungise entega Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe Awa wala wale zanje okoye Mukama wali atezo mukono gwe